Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen e Fulfulde.
E kabaruji amen fulfulde sakiraabe hidibe jamwale modo eden goni e bete altinere jagon lewru juliya hitande 2020 yamde jeena jappure ke silimaaji sappo e jeddi Ousmane Niane budda kabaruji do nu jirete ogi jande to sakiraabe on computer de wiide masibaaji ngada ma kasen fewde e civil en le cakide yontere de le wuddu leedi meden de himbe nayo morsinama yonkiji mu ben caggal ko himbe jom en kabode be anda goni uti yite do mobile ma be do lawr sevare banyagara dewral wadai hakkunde fedde M5RFP e hore ju leydi meden Ibrahim Boubacar Keita e wi kananke leydi meden di ko habbi hore hande no yoppiti ngori Soumaila Cissé député mottanado nyafunke hore ju do hirdube lamu nangado ko buri balde temedere joni syndicat national bankeji assurance ngaji kanye e banko e pamoro e sina be fo ana anni wadde murtira golle balde tati fuddude no gay e didi lewru juliendu hore be mabbe jo ini talkuru anni murtira golle alal bare jabbenende yidi woni sembe kabaruji beta ko bismillah modon heda studio tamani masibaji anagonde beedade wadde le wuddu leydi meden de himbe nayo barama goto barmi nayo majji dun wadde hippugol gangol do mobile minibus gotel alankenyan do lawol seware banyangara ciagal dun de o wattu goto holitama wede dejer warti le cercle bancas ciagal ko gelle na equipa le commune ngaji tori e jala sagu fanto fandi fu civil en chapande tato e nayo keddi militaire en jaddon dum bara fabi dur dem famke en aminata jall
yimbe wonbe tan be kolliti bete anan jeulewru je 2020 wakati jeddi yande bete yimbe be kabarde bonde ngadi yite e mobile pamaril do lawol sewari kany e banyagar yimbe donnanno be camion goto jogino do tonngaji sappo nyawri kany e yimbe mobile gote gel marque mercedes kawri e bonando o e yimbe jiddi no wallude barmube be kany en dubbe ngadi e mudum yite adadu kebado wakati joni o ka yimbe nayon keddi hen goto barmi hen nayon jita ka non kulliti yimbe wonbe tonbe e le balde jabbide commune ngaji nay e le galle tori kany e jalasagu kipama e yimbe be kabordo bonde andaka wakati joni o ka hollita mo wede e le cercle bancas o de era warti e den nokuje non hollitiri yimbe tonbe e kolliti wiide yimbe galle bedun dogi wartude e le cercle ngaji di e le majjun yimbe kolliti wiide tiagal ko be yimbe kippide galle ko turtike nyene aljumare kany e asaver jabbide de galle panti nyawriji ko wonno e jigneji mabbe fu to bangal lamu ko be wonbe tonbe be kolliti wiide de erka warti e den nokuje hono yimbe galle egube warde be dun ana gondi e wallede be kolliti wiide habbite be leydi mali be dun anton ana gondi e wadude lugagol e den nokuje micintinde tan kippande gadaade e le galle tori kany e jarasa gude yimbe chapantaton e nayon keddi hen ko buri nogay barmi hen be gaddama sur dogotorore bankas
taggal di masibaji fedde sukabe haabe kolliti metti mubben e di bonandaji le ko be joddi en nantinobe kabaruji asawere jabbenende fedde de holliti wiide nyande fo gouvernement buri nukeede fewde e tidalla o le mudum fedde de anandarta premier ministre Boubou Cissé Diop golle kede ko Adama Diongo horejo walde sukabe haabe wi Moussa Malle Cissé gudde faccitango Ali Cissé
le miloji amen ko wala dabere fu mawdo taranaane de nagule wuddu le indi kan e timminde wargol yimbe gondo to o moy darne premier ministre yaako mako ana buri hitane joni gale golleji mako di wala fu ko o wadi ko wawi wartirde de nagule o do nokku dun sabi so mi nardi horejo lam o ittamo jonde mako watta to neddo goddo mbawdo daranaade reenude bibbe le indi so mi bettike haboji biyetede gondi hakkune fulbe e haabe wonti dala goddo gondo le wuddu le indi ko woni landinde wargo yimbe landinde wargol yimbe ne lamu o tan wawi habude dum so tawi ni premier ministre o keddotodo jonde mum wajibe juude horejo lamu o subaade na o darani ken denagu ha bele o do nokku na o yoppime daranaade hore ami le gelle amen
sakira be fabe do ron famu di kabaruji fodo mba hebode di do numero whatsapp 7676885 o do mba du noddude mere mere do numero via mo 37321 pamral wadai hakkunde horaji leydi meden di e fedde mouvement 5 juin Ibrahim Boubacar Keita bismi asawerande e alan o imam diko kanye himbe walde M5RFP faabe kaltide hono tidalaji di kebinerte jogola be immege di jondeji wala fu ko be dewri do mudo e wi horaji leydi meden di kanko ko habbi o hore wattu gon en joni o yoppitingol Soumaila Cissé nen M5RFP anandarte himbe mudo en jalta wadde majere sappo lewru juliendu leydi meden di kanye e tiagal mudum fu yalla ibeka ana yoppo golle Ali Cissé
min kali hala kulleji fu bilide tittallaji di min goni hande ni le miloji an ha mo fu an hani tigare do horam yalla min keba haldude gonga le teddangu dum holliti wiide imam mahmud jiko tagal jidal no arande hakkune mako horojo leendi ila fuddora tittallaji di min goni hande de an haba lewur gal do jidal wadi hakkune be do yimbe dido mobe leendi balle seda tan tagal ania joddare so halda ko fedde mbietene mouvement du 5 juin e bami yalla won dabere mbawdo hebede jaltinome odo tittalla le dewtere jaltinaani go o lewru juwe fedde mbietene M5 ne ka holiti wiide yopugol golle kananke leendi wana ko be tawtata kasin ko be narta woni helde suudu assemblée nationale wadduda yimbe hebe ne suudu daraninu sharia ngaydi leendi kasen dube joppebe chubo premier ministre mo laamu o fu wartata e joode mum parti politique en fa yottar yimbe yogabe le fedde mbietene M5 ne ka wana jabanbe ne do dewtere espoir mali croix goto e fedde mbietene M5 ne ka holiti wiide be jabanay de do dewtere be koliti wiide be anyaaki turtaade e be keddi e darna ma e wotere ko woni kananke leendi yoppa golle do e kawral hebede hakkune mabbe fedde M5 ne ka holiti wiide murtere ne wolandini wadde sappo lewru juin uka ana heddi
wotteji de jabbeke ka faande tidalla mudum timmaito sigasoto fa hande metti ana wode hakkunde libabe wotteji de bidde en jabbede di kany e laami be aljumar yabbenende sukabe jingonobe libabe kadi député RPM wadde botumo ben le d'accord de mo ben e wi himbe ton dum hosino wadde masibo mawda hakkunde mabbe an ko kristan dako kejara men gonto sigasoto hebinendo faccitango aminata dial
fodami fodde kan heddi fa hanto sigasoto bete aljumar tati lewru juillet 2020 sukabe metta be jehi to suudu batirdu RPM to faabe kada ben kawrutal mudum en hakkunde député RPM sigasu be mbajin bini darani be yubbo golleji be banta basngaaji mudum en kany e sesigi di sona dum tan be cuman be sukabe metta be sabe jaabudi dokkade wote yi cakiti député en be majike be kolliti metti mabbe ngal kawrital e le majjun be kolliti wiide be député en ga kambe be joinan dum be jarnaaki dum be jabata ben dum gada kawrital fi gotal don e le wi yimbe majotobe ngal kawrital be yimbe RPM ana way hononi jalude ben sabi fa hanbe be keddi woyude neddo mabbe keddido e majereji mabbe di e balde jabbide de to sigasutu dum e tawede horebe parti RPM kolliti wiide ngal kawrital wana kawrital fijon non kawrital ga be ngadi fa be jatta yimbe wonnobe parti mabbe o ko koliibe so ngwatani be ko ngal kawrital ka sagiti ke wadde ciagal hakkunde yimbe sedan non hollitiri darni be yubbo golleji maggal alan hande ka deere warti e de gendindi mejjitinde dan ciagal ko cour constitutionnel hokki jaabuli cakitiide woteji député en di dum wadi majereji kewdi to sigasoto fa neddo goto hendike hen e yimbe barmi hen
fedde no dirtende syndicat national bankeji assurance ngaji kany e banko e pomoro sina be fa jo ini talkuru albar jabbinende holitinde wiide ngada murtere golle balle tadi fuddude no gaydi di lewru julie syndicat o holiti wiide neddo bedem sa goto itama golle nabere nukku goddo do no waldira e sariya leende wonno e wadde imadaraji fa biro comité syndical o heedintine fa bedure dem fam keddan hamadun ba secrétaire général sina be fa
mide anni yopude golle balle tat ala fuddale lewru ndudo noga e tidi noga e tati e noga e nay lewru juwe mi dani yopude golle ko sabi kamari sariyaji di handen gonga halata sariyaji di yimbe killa ka sariyaji ina min bi dum yata yeso sariyaji golle anton ko hollata e wombe le walde joni walde gollobe fur ko jeta syndicat ko hana wadede mite no wana no kana ngi weldiri dum furu wadirta mite ben kina jode be kalde ben ay dum woni ko waday bedem wommo min gollidata gondo e walde bedem ana wi'e papa sa kanyun fatmata sango wala funo wada yellana lato horejo walde ma kanyun hadi o yopi fur wala fuko be biay be kokkamo yellomo yoppa on habongo o yoppa te jewa be golla golle kando golle te be ngadi dun alhamdulillah te be gaday amina dum min gollat dum wadi tan jotti tre wi'de gira dum
lewru ciagal ko jande l'école antili leydi meden di holitam wi'de suko l'école goto lycée dugu kolo konare kay nyaw covid 19 on nangi dum aljimar yabinede e wi direction régionale communauté santé du communauté cialal to kayto suko o holitam wi'de inni ko rabbi o kanyum biano do nyaw o won e mudun e wi surveillant général lycée o kanko nodirte do isa so himbe fu be o battino ewa ma yalla nyaw yalla o raba dum ben kede ko wi alicisse
direction régionale santé kay senge ti amen tan yamen wonta suka yamen ko goto dum ardi nyaw o o cukalin gel kanan hebi nyaw o o bu class mo woni non ko class terminal ko wondi be e muslimako wala hira mako wondi tombe be nga hakke yimbe nogas e nayu ben non minen min noddi be gla nañane kiki dal jumande min noddi jinnade mabbe min pamniru min kabribe kebaru ya gonga tono hanki asset be ngadda lycée to tambene testuji mbada e mabbe e maitre di kanno gombe no wondo jangina be gombe tombe mi ate yimbe jeegomo woni o do woktu jangina wo der classe mo min kali o den kanna ko no dama taw testo wala may mabbe section regional santé kayo tettube afel cellal ngal den tam kolli tan wonde yo classe o udde ha balde sappi nay o be binon ko kala kabaru yo gouverneur no wono e lamdo leydi kayo on habrama kabaru on so Allah jabi jango jabi cecket gondo ton fof be ngarade kaltan amen
alan kenya joy lewru julie ndu holitama wiade on service commune de kabaru cellal holitide himbe noga e jeddon wono be nyaw covid o nangi kasen sappo e go o chantanama neddo goto woni mo accahi be himbe be nyaw o nangi yo holitama wiade himbe kulli koro tumbutu mutti gawo e yottade ngalure bamako de iwri ko na le leydi men andi warda handen holitama wiade o nangi himbe ujinaji didon e temet taton e chapande taton santanabe yo ujinere e temere joyon e noga e jeddon be o accahi yo temeder e sappo en jeno kedo den kabaruji acti covid di mumin sende bo umar way gore alusise kebeni en
Moyata leydi Mali waran fuddude luga gollo don darde safare e nyaw coronavirus yo dun kejabe nokku humani do luga golla geci nyawuji e safaje majji tama hono nokku o gollata kanye hono o hebata kabaruji di ngara martindo on kabaru do majjuna le acti covid men hande bismillah mon lumatu
ana nokku do sukabe gondi janginede kabaru dogotoro yaku faabe jayalo hono deedo ande kan yardi yaso leydi Mali ndi kanye e leede le de kerdirde e mudun kanko kuminir yubbinde dido golleji le dido lugaji ko bino de research clinique wolitido fu annayri bangal dartude pikiriji e tiafaje mudun kanko docteur Umar Gindo o wibe puddi dun ko boyi o wakkar funde be ngata lugaji di furdobe jogi wottumo be keji
Nous sommes sur
un jande mo min gondi wadde do nyaw mbietero Ebola jande ne dubi joyi hani wadde dubi dido berende wara fa fuddale lewru juyen beedare dum won jande ji goddidi min gadi do nyaw bubal dum min gara fa min ponda safaje tawro bubal tan ledde godde gonde tu min goni hande do min jokki jande ji di fa hande yalla won safara nafore mawde hebenede bubal
le ndartu gol mabbe gol du coronavirus hebande do safare anali hen kedde mo fa nden kanko docteur Umar Gindo ko sifido hen
won jande gondo to momitili wadde ana wawi tawede le nyalaade ngarode mi fuddan golleji di yimbe kollitaabe wiide nyaw coronavirus o yama e mum jande wattede mum e kay yimbe wobbe be nyaw ngay goddi hono ni durma kay e nandore mum woni e mum ko nayorto bangal jande nyaw waji anda didi golle mum fuddi ana heba yontere joon jande ne duubi tati wat
le majjun wiama nokkule nay be jogi le o don nokkumo be kani wadirde lugaji mabbe ande ko noddete research clinic
Lamdi keddotobe men hande ana do kabaru majereji kanye nyaw coronavirus yo professeur Yakuba Toloba dukke ande geci nyaw gatti wondarde
bubami do labagol nyaw covid 19 ona mi kayka ki beedagol adado yimbe nyawbe coronavirus ngami dogotoro e juude am ne kani ewtaade beedo yimbe fami anda adado yimbe laborabe nyaw covid 19 le suru dogotoro do golla min do ka adado yimbe nyawbe covid 19 o beedike tiagal murtere gande joy lewru joindu min kana yegitide hore ami farati o ana do fa hande
yo do katte hande e yewtere me acti covid Allah holli en jango pati yegiton yalla o don rena ko e mon e nyaw coronavirus selle bedude juude
studio tamani
studio tamani yo pabal lamu leede suede danemark suisse e fedde leede europe
sakiraabe nyandar ben kabaru jingon dile region ngaji men den puddiran laamu sigaso jodda hala do kabaru ha bo wadi asawer jabbene de to kujala to walde iwocio wadi o botu kawrintindo remobe ha bo kanye e horebe CMDT e wi hunceni be no hore kawrutangal wadi fa himbe be pammine fa gasa do kabaru jogu ha bo e angare Sanjari gawo Rotary Club gawo wadi fisa e tutugol ledde le nokku e 2e arrondissement gawo dum wadi asawere jabbinande e wi hebe hakkilo mudum fanda mudum yo fa badde soldats e mali do habo mu en directeur regional de la police yetti wadbe o golle be o moda dunno dang fewde e jamare ne gatta koyde mu ben do fa badde kambe mangal pade do daranade golleji mabbe donna be mutungaaji ko ida tati ko yaata teme doro janginaama do sariyaaji laawi asawere jabbenande les sièges assemblée permanente chambre d'agriculture to kaito jeune chambre internationale hebi hakkilo mudon do gollidal anager e wi mabbe faanda mudon faabe pammina be dorbobe yalla ana kasaraaji laawi ana uyto sakirab do kadudi kabaruji ka kedde hedaade yewtere kaalen hala hawande ana woddi wassalam
Sido Tamani.